Manje sengiyazi ngoJesu owakhulu umphefumlo wami. Manje sengiyazi manje ke
manje sengiyazi
ngoJesu owakhulula ubomi bami,
owakhulula
umphefumlo wami,
umphefumlo wami.
Manje sengiyazi manje
manje sengiyazi
ngoJesu
owakhulula
ubomi bami,
owakhulula
umphefumlo wami,
umphefumlo wami.
Manje sengiyazi
manje sengiyazi
ngiyazi ngomhlengi wami umphefumlo wami,
umphefumlo wami.
Manje sengiyazi
manje sengiyazi
ngiyazi ngomhlengi wami
Yesu
ngoba owakhulula ubomi bami,
owakhulula
umphefumlo wami, manje
manje sengiyazi
nginobufakazi ngiyazi
Jesu
owakhulula ubomi bami,
owakhulula
umphefumlo wami,
umphefumlo wami.
Oba yena waba ngumhlatshelo philayo,
waba ngumhlatshelo
wempilo yami,
wempilo yami,
wangithanda
ala la
nife owa
wa pelu bona ba pela bonka ba pela bonka ba tu Jesu uyabathanda bonka bantu Jesu
owa
uthembekile uSamariya lukile akajiki yena na usengamthola namanje walifeli kala la
wa
More music at gospeljingle.com.